Yo papa, ska mi
fiska med lejt.
Roma viva
roma. Kazi kwanza. Lama,
Lama.
We be killing them, killing them. Yeah, yeah, man. Wazime tau tanga upona keme light. Sina njaa na ridhika kila love bite. Nipera kila saa kwa gari na bike. Ebona da, I hold on tight. When it tight out, shani shika go down low. Light out na teleza kwa kila flow. I'm a fighter kukufuata soni so. Sani ni so, baby give me more.
Umenipa moto sio na kifani ni baby boy. My whole life is about you.
Silie njoni kubembeleze Mopezi ni utoto njoni kudekeze Ujetosheka njoni kuongeze Ni kuchombeze, paka macho legeze Ni kupe vitu mpaka akili poteze Siwe tena mbali karibu sogeze Kivuwa nguo du, niko hoi Mago waka kwenye giza kama vile kona boy Kabla ya kuingiza unanishika
oh boy.
Na mina enjoy, babi show what your boy Nikiweka misi toy, ninge kuwa Saigon
You got me thinking, girl, you my mind do. Really na kumisi, utamaliza bandu. Wewe, baby girl, wewe. Wewe, baby girl, wewe.
You're my PhD, preach you diva. No pimps, huna times na wajinga. Keep it low, P, no keys kwenye ndinga. Vile tuna cruise like BQ on a jigga.
Levels, baby.
It's like BQ on a jigga. Niliona kwa gazette, natoka na kiba. Sweet tech, no na GK, wanna piga. Story mob, but of them nigga.
Umenipa moto, sio na kifani, mi baby boy. My whole life is about you. And I can't live without you, baby. Baby boy, you stay on my mind, fulfill my fantasies. I think about you all the times, the whole night when you dress.
Charua ntatoka na taulo Ukinipa hasira ntake uka paulo Ata unongi Mapenzi ya kulinko oh, my bila kushinda kama nyimbo Ntaku download Sija kugusa no shanza makelele Ukiliona range umeanza chepeda Umekuzwa na dagaza kengele Unashangaza kawezi meza chepele
Weswara kupiga deki Ndo maziwa ya nasumama
Hadwa ya pige jeki
Hatari ila salama
Wenite serengeti
Na kuita mama la mama
Na ukishika nyeti
Haha zinasumama
Pasinjong kupeti peti Ila punguza drama
Na siwezi date
Zaidi yako mama
Nikitaka baby
Nipenyama kwa nyama
Kudada deki
Oh my
Dunga, Mandugu Digital.